Omwan hal no ni in Farida no hadda mi wandi
Aminata Abubakar
Amina Foma
Yanta Farida jongwan dani
Sai yanta Amina ko ga dan dame da sirri haburuji suka be unku asal aya
to futdal ni en gaddana suka be jangobe universite hala belka nyande altine be ko yata lawol jande mabbe gada mudun ni do chubaki ko yeyi wadai feddo suka be umma to ga leddi Niger lati feddo hoga suka be umma to ga unka Afrika jonkai jehe aga desto kollaiten gollel fina tawa ko suka be gatta da suma ye ko wite tobai tobai e ha oge mane tashi e house on kugin ko en bowi dunyan da fu en kantida e chonginon bandu
ha wodi hunna ko li wedder to joni men jahane on hadda kalor ko weli jangino be ni mobe e kantini motar mabbe unko adi lebi joy
non ni no Farida jongobe le universite e gomnati on daki jungo be akiti motere mabbe jongobe universite wi e beltake sanne be keban nangi tare jande mabbe ko be kebaino
to se men cetina Arifa Hassan ganche bobbe dal
bunule sanse
tamin ko buri wadde ni woni ko itaki lawol jande What do you mean gam fedde snacks ne a kiti murteramon ana ko ndarta fedde jinga nor skabe jangobe universite ndendo woni be ko jalaabi fu kandudi do ko yaawi heba jande fu ita gam mujinde kulle jaccude gare miden baawi a kiti powtir aminde min jaata din fa jande den yotto hantode jie wodi gomnati du wada ko attabe dum woni golleji din tokkitama le jangirde universite de sali nyaminol ko janol mabbe teddengi korde mabbe janginobe mawbe ben do ko jene teddengi far janginon goddo ngatta wakati powtir mabbe
be ko complementaire
ah to di amine jonni amni suka be hantini powtir mabbe
non ni no Farida banimo e bi indu ko wadi fu ne o siwo na bugi joda wi awawa
non ni no
to Farida jonni do chubaki ko yeyi wadai ko Niger lati feddo hoga sukabe umma tore baydaga o yeyi gaddan teme
nanni no e gay taroro mabbe unko feddo na terbe didabo inne e subi mo o goto o mon nanganta sukabe jangobe unko university info e gay feddo mabbe nino nyanye sapo e goddo unko leru e subi e gatti jungo do majjum ganchabol be dari se men cetina Aliyu Umaru
le camarade on
bandirabe an chubi kan wattude hore fa hawrinde wartore de jonkai ummatore leydi Niger kawra ngada gotum gandeni ardangal gal wodi wana Aliyu Umaru ma leydi Niger tangal wodani kanon ardangal leydi Niger kam min jidi hantude den ne mi do mila sukabe ummatore Niger no kani tokkude ardangal gal nafaka mu en e sador maji kandi hebanede mosola ko lati no jodoto le tarifi kandi ne min jidi waddende Allah jabi miden jidi codon dirol fedde sawara ummatore Afrika yade to fedde leede Afrika dem e wadde hawrinde yawnde do yade chapande tati lewru utto der Niger min cigil todon du fa wada wodi kalifa ardangal gal do min gadiran do no wodiri
intention pacifique
a to wodi amine anini dogo min ma min warte mo bo der harkaji e
ha non ni no Farida na wa wodo dum fa gattani anniya
joni men jaha men kalno on do ko ni fina ta on ko suka be gatta on ko yeta tashi amine ko woni be dar gaddan dame do majjo
to onni al'ada gonnon ko suka be na wadan lay suma yega on fudda mo bumbo nyande talata bitudo o dambu gollami do agades suka be rewbe e rewbe no potti digan to batu on ko be gadan lay suma yega
to
kebal be dar ni kettino Musa mamman
nan suka be nan mo jida fnat sarde dabbel nan tali ko do licerdago hardi tekke no wadi asol bandu fu no ficca ficca choni daner godon dum wonno ko be jottoti damgal laami do agades on endan gam batte hollude on fuddugol batuma be tache watta kena nogay lewru suma yerdu enda hitande fu siltal leydi ayir Umar Elhaji Ibrahim Umaru de fila ko darto tashi
tashi abuna wanda aki
tashi ko andudo abadana wade wakati de diam yara no wodi sukabe ummotobe nata le wuro baade e baade no barkito nimbe e jerkindiyam wodi du tashi o ibe gada dum ba wakati bayraje be ummobe piya konkoji be biya nimbe ummo jarandiyam
tashi a sharwa
gambate walude tashi o na wada sembe sanne wadi ko rawana den kanko lamido leydi agadez watti goddo wi kan won lamido tashi on enan we sarkinta she on du won ko tokitito sukabe endan be pilo ele wurungo fu nani Abubakar amma o woni sarkinta she mo agadez
wannan galgashi da
komin ummi min tawi e babirabe amin yade e mamirabe amin min tawi hunde non ko wartirta jonde jam hakkilo fukingo dum sabi ko hitande fule wakati goto o mide burto e hollude weltare amin e sodo dirde endan ko tawa lemu
da adda koy cikin shi
sukabe be endan ni wombe no tashi be endan be nata le wurngo nokku fu be jahan e be jima e be boma himbe hokkambe kalisi na kulle godde gam batte hollude golle mabbe mbodi
to wodi amin anini amma wa ifijo gonde go nokku ko finata donc gonda sukana
he aba anda farida na
men kalata do latol bal feddodo gongo Nigeria jehi tarore dendon wa'i unko ifowa zone b inne e jehi e fidi ivarian ije e nyamibe joy inay gade majji men jahane on do feddo unko sukabe rebe fiyotobe bal fajoni unko e jehi hadda tarore go kabbe e mobo mabbe unko feni food e yahini nonko e ngi fijo gonde in fijo en wa'i unko fijo tatabo
to farida le coupe nationale on du a espagne hawai ader didi e yamu handen du a es gar national conquest a es soni de hawitta handen dongu mudu a es renaissance kambe yaade fitida kadan du a es duan ko hede chip gendarmerie kambe jadata fifa yi anu o wittina fedde latobe bal ko chapande tati e didi e chapande nayo e je tati e alarba oni o hali ko watta dun kasan
to jon men gadini on kantolo siri on ko men gata do sukabe amine mi yetti be da dun ko gaddan damen do habruje men
mi yetti sanne farida to farida ta en gaggite bandol amin kanyen da fufa banimu e bi fabbinde adol lawol fa jango no buri har gade adogol
to wodi joni men natana e der hirde den dem oto unko fada unko sukabe